ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook, YouTube, Twitter na Instagram mudukurikira kuri @VOA Radio yacu, naho @ Radio yacu voa.com ni urubuga rwacu musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya Karindwi, engineer Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ari ku bugenzuzi bwa program, naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine gicanye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuki mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi muri Afurika ibiciro by'ibiribwa bikomeza kuzamuka mu buryo budasanzwe muri iki gihe, byinshi muri byo bihingwa bikanera muri ako karere? Ingaruka ziri zamuka ry'ibiciro ku bukungu bw'igihugu ni izihe? Ibi ni ibibazo byo n'ibindi mwagarutseho cyane mu kiganiro duheruka kugirana mubaza ibibazo. Muri Sanga rero yabatumiriye Bagana Strato Habyarimana, impuguke mu by'ubukungu, ngo adusobanurire ibyo bibazo n'ibindi muri bwifuze kumubaza. Ku murongo wa telefoni ni Kigali mu Rwanda, Bagana Strato Habyarimana, mwiranwa amahoro.
Muraba neza, umwaka mushya muhire kandi.
Yego yego, kuri twese ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakaze cyane.
Ye, nari maze kubivuga rero ntangira ikiganiro, ariko nagira ngo mbanze ngusabe iminota mike cyane, tubanze twumve amajwi ya bamwe mu baturage duheruka kuvugana na none mu kiganiro muri Sanga, bavuga kuri iki kibazo nyine tugiye kuganiraho cyerekeye izamuka ry'ibiciro hanini by'ibiribwa aho baherereye mu Rwanda no mu Burundi. Hanyuma turahita tugaruka noneho mudufasha gusobanukirwa n'igitera ibibazo nk'ibyo. Reka dusabe ku buhanga babidushyirireho.
Merere mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga, ibishyimbo ibiciro byarazamutse. Ibintu birakaze ubu ngubu nyine, urebye cyane cyane ku bintu by'ibiribwa, ibintu bisa nk'aho byazamutse cyane, igiciro cyarazamutse. N'ibishyimbo hari aho usanga ari icyatanu icyane, kandi urebye n'imisoro genda isa nk'aho itera ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro. No kuba wenda hari ahantu rimwe na rimwe twakoreshaga mu buhinzi busanzwe bw'ibiribwa, ugasanga ntabwo tukiyakoresha mu buhinzi bw'ibiribwa, ugasanga rero hari nk'ahantu hamwe na hamwe tutagikoresha cyane.
Miriri mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akagari ka Nyagatovu, rimwe na rimwe byarazamutse, aasitane ikiro cy'ibigori ni amafaranga magana atatu. Ni uwo bijyanye ni amafaranga magana atatu, awugiye kubigura rero ni amafaranga magana ane umuhasi. Ikigenzi kiba ni amafaranga abiri.
Merere mu karere ka Gatsibo, amakuru ahari ni amakuru ashingiye ku izamuka ry'ibiribwa cyane, ubunyobwa, ibigori n'ibishyimbo. Nk'ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubundi iki gishyimbo twari tumenyereye ko bigurana nk'amafaranga magana inani igihumbi, ariko ubu ngubu aka kanya tuvugana ingemeri igeze ku gihumbi na magana inani, ingemeri y'ubunyobwa igeze ku bihumbi bitatu, ibigori nabyo byarazamutse bigeze kuri magana atandatu. ugasanga nyine isa nkaho biri kugora abantu benshi kandi nyine isa nkaho ari bwo nubundi bikera umuntu akibaza nyine bizagera mu kwezi kwa kane mu kwa gatano bihagaze bise amafaranga biragoye kubera yuko no kuvuga ngo nk'akazi gasa nkaho gahari ari nk'akazi nyine k'amaboko nk'abantu bashoboye nyine bafite nk'amagare wenda bagashakisha nyine amafaranga atari menshi cyane cyangwa se nk'ako kazi k'ikiyede urikuvuga ngo niba ukoze akazi k'ikiyede ko nyine k'icyatanu tutashobora kuguramo n'ingemeri y'ibishyimbo urumva nyine biragoye noneho hakiyongeraho n'ikibazo nyine giterwa wenda nyine n'iryo bura ry'imirimo abantu bamwe na bamwe nyine bishoye nyine mu ngeso nyine zo kwiba noneho nyine imyaka iri mu murima ubujura bwo mu mirima tuvuge wenda urahinze igihe cy'isarura kirageze wenda uvuga ati nzajya kubisarura ejo ugasanga babitwaye imirimo yo ntayihari nyine ubuzima burasa nk'aho bugoye cyane nyine mu yindi bw'imihahire
rero mu ntara ya Bururi aho bita umuzima mu Kivuruga mu Burundi na cyane Burundi kweri turashima amakuru agezweho turabona ku byerekeye ibifungurwa idurwa ry'ibiciro ni ukuri idurwa ry'ibiciro ryaraduze hari bimwe bimwe byagiye biraduga wiharage ukagenda nko ku miceri amavuta yo kurya amamesa ibiki ni byinshi byashoboye kuba biduze ikiro kwifuza cyagiye ku mafaranga 1,200 ubu kimaze kuba kigera ku mafaranga 2,200 n'amahera makeya urumva nkaho rero ibintu bisa n'ibyononekaye tukagenda ku biharage byavuye ku mafaranga 1,800 biduga ku 2,500 amavuta yo kurya nayo na nyine yashoboye kuba duga harimo n'ibindi byinshi
njyewe na cyane cyane nuko ndaraba kuri iyo saha tugeze ko fatiye ku ngo ntari yacu ya Bururi turi kabisa ibintu ntibimeze neza abenegihugu bari mu marira kweri kuko inzara bafite ni nyinshi cyane uraze iduka ry'ibiciro iduka ku mwanya ibintu birabuze ugasanga uri kurabaza igituma banaga iduga bamwe n'abandi baridoga bakubwira yuko nk'ubu bakitwaje uburage ibitoro ngo ibitoro byaraduze ngo natwe ngo tuduze ibiciro kugira ngo turego twayeho n'akanyenge na gatoya ubu rero abenegihugu kweri ntibafite bakiraramira kuko nk'ubu nk'akarere uhayiraraba amafaranga ukorera ku munsi uretse n'uguha akazi mu ndimo nk'akazi ko kurima ukaronka uguha akazi aguhenda amafaranga 3,000 aguhenze amafaranga 3,000 ujya kuba ugaburira abana barenga 4 imajinevu waguhenze 3,000 ijya kugura ikiro cy'ifu y'ibigori amafaranga 2,200 ikiro kimwe urumva niba bintu bijya kuboneka urumva yuko kugira ngo ujye neza ku munsi ujya kujya amafaranga 15,000 ibi tubibona ngaha mu ntara yacu ya Bururi tujya twibaza nawe ku baba bari aha mwagirira nabi batari ko bararima twebwe birahimbane ku munsi ugasanga nk'ubu ibigori bisa n'ibiri ko birera ibindi nabyo byo mu mwenda bahagiye kubyimbura aho hari n'ibyo bari ko barabiheza tujya twibaza none twebwe bigize ino mu ntara ya Bururi dushika tukajya no mu ndimo tukareba nk'utuntu tujya gufungura tukabanza kujya kugura ku kiro abatari ko bararima nabo bavuga kurya basinywe icyo bigenda gute ibi rero ni byo abantu benshi ngaha mu ntara ya Bururi kabisa ariko baridodora cyane rwose inshingo zivuga ku mwanya ku mwanya kirakira kirareba bamera niba atari kwinjira ngaha iwacu i Bururi ntibaze ko twatuye gusa ariko niraza yuko sinavuga ko niba ku isi yose umugabo wari waciye Burundi ufatiye mu gihugu ufatiye ku gihugu kubera ibintu byarabaye nabi nta muntu n'umwe adashobora kwidoga kabisa
ni mu majyepfo i Nyanza umurenge wa Busoro ni ukuri nunze mu rya bagenzi banjye bambanjirije ikintu cyitwa ibiribwa mu Rwanda rwose byaruriye cyane birakabije rero nk'umuntu w'umuhinzi uhingira undi kugira ngo abone ifunguro rya buri munsi urumva biba bigoye ni ukwa ngo umuceri mbere ya korona muri za 2021 2024 itaraza umuceri waguraga amafaranga 800 uri ku mafaranga 1,300 hano mu murenge wa Busoro umuceri twihingira muri iki gishanga cyacu ku muntu wawuguze akawushesha ni amafaranga 1,200 ubwo yawuguze amagana atatu udaseye ikintu cyitwa amavuta yone kari 2,200 yakatusoga tuko yaguraga bishatu litro amavuta nyine yo gukaranga nyine ishoboye kwihiga higira higa iko nyine nanyibonye buri munsi urumba nimba ukora amafaranga wenda icyatanu rugero wenda urugero ku munyonzi cyangwa se wenda umunyonzi wenda icyatanu aragikoreye mu rugo ari bwakenera ibintu bya 2500 urumva kugira ngo uhwanyishe na cyatanu wenda wakoreye ku munsi uragura ubugari bugura 300 hano ikiro kiseri ugure inzanga ugure ubunyobwa ugure inoryi kugira ngo utajya hejuru kugira ngo utajya kwikopesha ubwo nibwo buzima wenda umuntu aba arimo buri munsi ubwo nanone nyibaza nk'umuhinzi nyine ukorera 800 ukorera 1000 urumva nyine nyafi ya nabyo
ibyiciro bari kuvuga nyine ni ibintu twarangije kwakira nyine kandi nta n'ikintu umuntu yabirenzaho nyine umuntu abyakira uko nguko abibona mu bihe byashize igihe cy'isarura imyaka yabaga ihendutse ariko ubu ngubu twitwa ko turi gusarura ariko imyaka irahenze cyane rwose irahenze mu rwego rwo hejuru cyane cyane rwose none se nk'ubu ngubu nta gihe kinini kirashira dusaruye ibishyimbo ariko ibishyimbo birahenze rwose mu buryo bwose bushoboka aho ngaho igatsiba numvise ngo ubugari ikirongo ni ubugari busenga ikiro ni 600 ariko inahandi 800 ibiribwa byo rwose twarabyakiriye uko nguko n'iswari nigize kumva bavuga yuko mu Rwanda hiyongereye n'indi ariko ntabwo biri kutubuza ikiro kugifatira 1400 ubwo rero urumva ntabwo byoroshye nyine ni ibintu tuma tugenda tumenyera nyine uko bukeye n'uko bwije ku kandi nta n'ikintu twabirenzeho tugomba kubyakira
Bwana Strato Habyarimana urabyiyumviye ibyo abaturage bavuga hirya no hino mu Rwanda no mu Burundi ndetse bamwe bati turimo turasarura imyaka ariko bikanga bigahenda kandi turi ku mwero Bwana Habyarimana nagira ngo dutangire udusobanura ubundi izamuka ry'ibiciro cyane cyane by'ibiribwa nk'ibi ngibi kandi ari ku mwero riterwa n'iki riturukaye
wenda twibanze ku biribwa gusa ubundi tutarebye ko ari ibiribwa cyangwa ari ibintu biturebye ibintu byose bikunze gukenerwa n'umuhahasi umuguzi
reka twagure reka tubyagure twe kureba ibiribwa gusa wenda turebe muri rusange igitero cy'iciro kuzamuka
urakunda cyane ibiribwa burya ni birihariye ariko iyo urebye ibintu abantu bakunze gukenera muri rusange burya izamuka ry'ibiciro ikintu cya mbere gikunze gutuma bizamuka ni uko iyo abafite ibyo bagurisha bagurisha ibyo bagurisha bifite ingano nke ugereranyije n'ibyo abashaka kubigura bakeneye babandi bagurisha akenshi bazamura ibiciro kubera ko ababishaka baba ari benshi noneho uko bagenda abenshi babikenera babandi babigurisha bakavuga bati reka tuzamure igiciro kwa kundi mbese gushaka kunguka mu menshi kubera ko ababikeneye bari benshi kandi batitaye niba ari ibintu bikenewe cyane ibyo kuvuga ngo igiciro kihejuru cyangwa ngo kiri hasi hari ababa batitaye ku giciro uko gihagaze ugasanga mu by'ukuri kuba ingano y'ibikenewe ku isoko aho abantu bahahira iri munsi y'iby'abantu bakeneye guhaha ibyo ubwabyo bituma ibiciro bizamuka naho ku bijyanye rero n'ibiribwa usanga kenshi muri ibi bice byacu haba mu Rwanda haba ndetse no mu Burundi muri Congo wenda no mu bindi bihugu muri aka gace ntabwo nabihagararaho neza ariko mu Rwanda no mu Burundi habayeho ikibazo cy'uko igihe cy'ihinga giheruka kitagenze neza imvura ntabwo yaguye mu buryo buhagije noneho biza gutuma abantu bahinga batinze noneho n'umusaruro basaruye uba muke bityo bigatuma noneho ibihingwa cyangwa se ibyo kurya byahinzwe muri ibyo bihugu byashyizwe ku isoko biri munsi y'ibyo abantu bari biteze n'ubundi bari basanzwe bagura ibyo bari bakeneye ugereranyije n'ubundi n'ingano bari basanzwe bagura ibyo rero bigatuma noneho ibiciro bijya hejuru ariko nitwirengagize yuko noneho hari impamvu twavuga yuko zituruka imbere mu gihugu nk'ibyo twa tuvuze yuko wenda nk'imvura igihe yagenze nabi ariko hari n'izindi mpamvu twavuga yuko zishobora kuba zikomoka hanze y'igihugu tuvuge nk'urugero murabizi yuko kubera intambara iri hagati y'Urusiya na Ukraine hari ibicuruzwa bimwe by'ibiribwa byagiye bibura nka amavuta y'ihwagari ingano n'ibizikomokaho n'ibikomoka kuri ibyo bicuruzwa mvuze cyane cyane amavuta yose akomoka ku binya ku bicuruzwa mbese tuvuge nk'ibihwagari ibyo bintu byarabuze kubera iki kubera ko ahantu byakomokaga muri Ukraine habaye ikibazo cy'uko inzira zatumaga bibasha kugera mu bihugu byacu basaga neza ikomanyirijwe icyo ni kimwe ikindi ugasanga noneho igihugu kubera ko gihanganye n'intambara abahinzi bari basanzwe kubitegura no kubigurisha kugira ngo bitugane ku isoko bari nyine barimo bakiza amagara yabo ibyo rero byatumye noneho imwe mu biribwa cyane cyane ibyo bishingiye kuri ibyo mvuze nabyo bizamura igiciro kubera iki kubera ko ingano zahita ziba nkeya kubera yuko amavuta y'ihwagari yahise abura n'andi mavuta ndetse y'ubundi bwoko n'ibindi byose bituruka hanze rero byagiye bigira ikibazo cy'uko wenda nka nyuma ya covid 19 hagiye habaho yuko zimwe mu nzira z'ubucuruzi zitari zikiri nyabagendwa ibindi naho zibereye nyabagendwa ugasanga noneho biragoranye ugasanga noneho haje n'izindi nzitizi nko kuba ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byarazamutse ibyo byose kubera ko bigira uruhare mu ishyirwaho ry'igiciro cy'igicuruzwa bituma nyine igicuruzwa kitugeraho neza birumvikana ko ibyo byo hanze hari izindi mpamvu nyinshi hari abantu usanga bumva baganya bati kuvana ibicuruzwa hanze inzira rigenda binyuramo hari ibindi tugenda duhura hari imisoro twishyura ariko hari n'ibindi by'inzitizi duhura nabyo bitari imisoro iyo bigeze mu Rwanda wa wundi wahuye n'izo ngorane akora ibishoboka byose akagaruza ya mafaranga yatanze muri za ngorane yagiriye hanze noneho ukagenda ayongera ku giciro bigatuma igiciro kigenda kizamuka ariko ntitwirengagize ko hari n'ibizamura ibiciro nanone bisabwe imbere mu gihugu tuvuge nk'umuriro w'amashanyarazi igihe uhenze igihe imishahara abantu bashaka imishahara yisumbuyeho kurushaho igihe ubwikorezi buzamura igiciro kuri bya bindi navugaga wenda nka esanse yazamo ibitoro ibikomoka kuri peteroli byazamutse usanzwe kuvanira ibicuruzwa ahantu hamwe abikugereza ahandi nawe ahita azamura igiciro bityo nawe uri kugicuruza kugira ngo ugaruze ya mafaranga watanze mu bwikorezi ukongera ukayagaruka ni byinshi nk'umuhinzi rero harimo n'ibindi byinshi byagiye byiyongeraho tuvuge nk'ifumbire muribuka ko ifumbire nyinshi twayivanaga muri biriya bice bya Ukraine n'Uburusiya yageze aho isa naho ibuze hari ibihugu nk'u Rwanda bongeraho bwunganire ariko kubera ko baba barashyizwe muri gahunda ya leta cyangwa se muri bije mu igenamigambi amafaranga runaka atagomba kurengwa muri iyo gahunda iyo bayashyizemo ariko ntabashe gutwikira neza bya biciro byose leta ishaka gutwikira ikoresheje iyo gahunda bituma noneho n'ubundi biciro by'ibikomoka by'inyongeramusaruro nazo byiyongera kandi inyongeramusaruro bihenze wa muhinzi nawe yahinze yasaruye bya bindi asaruye ashaka kubigurisha ku giciro gihenze kugira ngo abashe kugaruza amafaranga abashe no kugira n'ikintu yungukamo hari impamvu rero nyinshi wenda izo navuga ko arizo z'ingenzi ariko ntitwakirengagiza yuko hari n'amafaranga yacu ari kugenda asa naho atagaca ibigereranyije n'amafaranga yo hanze nk'ubu sinababwisha yuko mu Rwanda idolari rigeze kugira ngo ugure idolari rimwe mu manyarwanda utanga amanyarwanda igihumbi n'ijana urumva ibyo bintu biri hejuru ugereranyije n'uko byari bisanzwe iyo rero nk'umuntu hari ibicuruzwa bitumizwa hanze kandi bidatumizwa hanze nk'umuntu uzakoresha inyongeramusaruro iba yaturutse hanze byanze bikunze rya dolari igihe iri kuzamura igiciro ifaranga ryacu ritakaza agaciro bituma noneho wa wundi wazanye inyongeramusaruro ayigurisha ku muhinzi umuhenze nawe akazasarura bimuhenze nawe akazatugurishaho bimuhenze noneho wa wundi nawe agiye kugura ibiribwa hanze kubera ko idolari ryahenze yabiboneye bimuhenze nawe yaza hano yamara kubigeza hano akazamura nyine igiciro akurikije kuko nawe yabonye amadolari kugira ngo abashe kujya guhaha hanze bya bicuruzwa acuruza hari n'abandi ariko tutakirengagiza hari abacuruzi bazamura ibiciro ku bushake nta n'impamvu nimwe muri izo ngizo navuze ibyo bikunze kuba cyane cyane iyo hari nk'abacuruzi bihariye isoko mu ndimi z'amahanga bakunda kuba kubyita ba monopole cyangwa ugasanga ari bakeya bihari isoko bakoze akantu kagatsiko bita cartel abo bantu bishyiraho igiciro uko bishaka baricara bakavuga bati ndabona abantu bashaka ari benshi reka nongereho igiciro uko nshaka cyangwa se ndumva kureka ibyo bagaze genyine reka igiciro gishyireho uko byiyumvi uko byifata ugasanga nk'ubu bakakubwira bati wenda umuceri w'umupakistani ni uryoshye abantu bose ugasanga nibo bari gushaka kujya kurya ariko ugasanga umuntu utumiza umuceri muri pakistani aba ari nk'umwe cyangwa ari babiri bityo bakumvikana batari kuvuga kubera abantu bari kuwushaka ari benshi kandi twakumvikana tukongeraho ku nyungu nk'amafaranga 500 cyangwa 1000 ku mufuka bityo bakabyumvikana bityo ugasanga noneho bibaye igiciro gito kibaye kirazamutse nta mpamvu rwose igaragara kugira ngo basaruhurire mu nduru kubera ko abantu ibicuruzwa bari gushaka ibicuruzwa bafite abantu bari kubishaka ari ku bwinshi hakabaho rero hari n'igihe nanone ubutegetsi cyangwa leta zivanga mu gushyiraho ibiciro ugasanga leta iravuze iti niba ucuruza igicuruzwa runaka ntibakaguhere munsi yaya hari n'abavuga ndetse ngo ntukarenze aya ngaya ibyo byo kwivanga mu ishyiraho ry'ibiciro bikozwe n'imbaraga za leta cyangwa se z'inzego za leta nabyo akenshi usanga mu by'ukuri hari igihe bigira uruhare mu kuzamura ibiciro mu buryo butari bukenewe niyo mpamvu usanga leta nyinshi zibyirinda ariko hari n'aho usanga none leta kubera impamvu zitandukanye zikomeza kubikora bityo ugasanga mu by'ukuri nabyo bigize bibaye nk'impamvu ituma ibiciro bizamuka urumva hari impamvu nyinshi rero ubwo rero tugarutse ku biribwa mu bihugu byacu intego y'impamvu y'ingenzi yabaye yuko hari ibyo twakuraga mu mahanga byazamuye ibiciro kubera nyine ibibazo biri hanze hanyuma hakaba n'ibyo twihingiraga nabyo byazamuye ibiciro kubera impamvu ziturutse hanze navuze nk'impamvu nk'urugero nk'ifumbire n'inyongeramusaruro twakomoraga hanze ndetse n'imbuto rimwe na rimwe hanyuma hakaba rero n'igihe ihindagurika ry'ibihe bituma hamwe hari igihe imvura igwa ari nyinshi ikangiza ibyo twahinze cyangwa se ubundi imvura ntinabonekere cyangwa ntibonekere ku gihe ugasanga n'ibyo twahinze ntibyeze neza maze cya gihe tugiye gusarura ugasarurwa bike noneho bigatuma bigera ku isoko ari bike nyine kubera ko ari bike rero bigatuma ibiciro bizamuka nkeka yuko ibyo nibyo by'ingenzi hashobora kuba hari utundi twese naba nibajya kuzana n'ibyo by'ingenzi
mu kanya wenda turaza no kureba ingaruka muri rusange bigira ku bukungu bw'igihugu ariko kubera umubare munini w'abantu batwandikiye ni benshi reka ntangire nakire telefone zabo nitubona akanya tuzajya ducishamo noneho nadusobanurire kuri izo ngingo zindi duhere kuri Eric Niringiyimana ikaze mu kiganiro muri Sanga utubwira aho uherereye uhita ubaza ikibazo cyawe
halo
yego turakumva
Eric Niringiyimana ndi Kigali ko ingenyova igituma ubona ibintu ku isoko byazamutse cyane cyane ibirizwa muri akarere rereyemo mbona ahanini byatewe cyane cyane ni covid 19 none iza gukomwa mu nkokora n'intambara yabaye muri Ukraine n'Uburusiya ugereranyije nkanjye nagize Kigali na 17 kiro cy'ibishyimbo twakiguraga 300 cyageze ku 500 rero mbona icyo leta yakora mu rwego rwo kuba yazozina icyo kibazo ni ukuba wenda
ntabwo Eric ntabwo dushoboye kumvikana reka twakire nanone Eric Nzohayimana Eric Nzohayimana turakumva ariko wigire hirya kuko ahantu uri hari urusaku radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC bwana Habyarimana wumvise ibyo Eric Niringiyimana yavugaga sinzi niba hari icyo ufite ubivugaho
urakoze cyane mu by'ukuri afite ukuri hari ikintu nanibagiye kuvuga murabona ko iri zamuka ry'ibiciro akenshi ryasuse n'ibigaragara cyangwa se abantu batangiye kuryumva ari uko dutangiye kuva mu bihe bya covid mubihe bya covid ibihugu byinshi wenda tuvuge ibihugu by'ingenzi duhahiramo nk'Ubushinwa byari byarashyizeho ingamba z'uko gukumira ndetse ibicuruzwa biva muri icyo gihugu bijya hanze, ariko n'ibindi bihugu byari byashyizeho ingamba nk'izo zo kugira ngo zirinde ubwirinzi no kugira ngo covid ire gukomeza gukwirakwira muri ibyo bihugu. Mu bihugu nanone byacu hari aho natwe twageze aho dushyiraho byaguma mu rugo cyangwa guma mu karere, bityo abantu ntibakomeza kugenda n'ubukungu busa naho buhagaze. Noneho igihe ubukungu bwongeye gutura mu za restrictions za bintu byo gukumira mbese urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu bivanyweho, ubukungu busa naho buzamutse cyane butunguranye, ndetse nk'uko wafunga amazi ukayagomera akaba menshi cyane, wagira gutya ugacura urugomero, amazi amanuka afite ingufu nyinshi cyane. N'ubukungu rero baburekuye nyuma ya covid busa naho bwabaye nk'ay'amazi arekuwe yarari yagomewe buzamukana ingufu. None muri kwa kuzamukana ingufu rero tuza kwisanga abantu batangiye guhaha, abantu batangiye kongera gushaka gukora, duhereye kuri rwa rwego rwo hasi ubukungu mu bihugu bimwe byacu byaramanutse. Noneho ugasanga abantu bakeneye ibintu birenze ibiri ku isoko bitewe n'uko twatumaze igihe kinini turi muri covid. Nkeka ko afite ukuri, iyo ni imwe mu mpamvu yatumye ibiciro bizamuka, kuko n'ibyo yavuze by'intambara y'Uburusiya na Ukraine nabyo ndemeranya nawe, nkuko nari nabivuze na kare. Hakaba rero hari impamvu nyine nyinshi yagiye agarutse ku kintu yakomojeho, yavuze ati buriya leta yagombye kureba ukuntu yagira iki bikoraho. Gusa leta ifite ingamba nyinshi, nka leta yo mu Rwanda yakoze ibintu byinshi byo kugira ngo irebe ukuntu ubukungu buzahuka, ariko wibuke ko navuze ko muri kwa kundi muri cya gihe ubukungu buri kuzahuka, noneho ni nako n'abantu bagira ubushobozi bwo guhaha. Uko abantu bagira ubushobozi bwo guhaha kandi ibicuruzwa cyangwa izindi bahaha bitarakurikiye mu ngano ngo bihuze n'ibyo bakeneye, niho hahandi haturuka izamuka ry'ibiciro. Haza rero izindi ngamba tuvuge nko kugabanya amafaranga azunguruka mu baturage. Burya umuturage cyangwa umuntu yafite amafaranga menshi yagiye guhaha, igiciro cyaba cyazamutse kitazamutse nta kibazo bimubwiye. Niho usanga rero leta zimwe nka leta y'u Rwanda igira gutya ikavuga iti dushyize hanze impapuro mpesha mwenda, turashaka yuko muzigura gutyo tukabona miliyari 20 mu isanduku ya leta. Icyo gihe iyo bazishyize hanze zikagurwa, ya mafaranga ari kugurwa agaruka mu isanduku ya leta, ni ukuvuga ngo ntago aba akizunguruka mu baturage. Iyo ari amafaranga azunguruka mu baturage aba agabanutse, bituma bwa bushobozi bwo guhaha nabwo busa naho bugabanutse, bityo kwa kundi umuntu ajya guhaha akaba yaguruka ashaka kubera ko afite amafaranga menshi akabikikaho akabanza agatishoza, bityo bigatuma ibiciro bidakomeza kuzamuka. Ikindi ni uko leta zimwe zashyizeho nk'ingamba nko kuzamura inyungu fatizo ku nguzanyo. Ishyizeho inyungu fatizo ku nguzanyo yari ishatse kuvuga ngo inguzanyo uzajya kuyaka zayaka bimuhenze, noneho abantu bakabanza bagashishoza, bityo bigatuma n'aya mafaranga nyine yashobora kuzenguruka mu baturage aturutse ku nguzanyo baba bafashe mu mabanki agabanuka, bityo bikazatuma nyine na bwa bushobozi bwo guhaha bugabanuka, bityo bikazanatuma noneho byazamuka ry'igiciro binakomeza kugenda bikura nk'uko byari bisanzwe. Cyangwa ugasanga amafaranga banki kugira ngo ziyatange inguzanyo ahisemo kujya kuyandika, kubera ko ariho wenda babona hariho ingaruka nkeya risike, harimo ingaruka nkeya. Noneho bakavuga bati mu gihe hakiri inyungu ku nguzanyo y'ifatizo ndende reka tuba tuyashyize hariya, mu gihe noneho tujye tuguriza gusa abantu tubona ko nta risike n'imwe baduteje, nta ngaruka n'imwe yo kuba batazatwishyura cyangwa bazatwishyura nabi baduteze. Ibyo byose rero yavuze nibyo leta nazo zirimo ziragerageza nyine gukora izo ngamba, ugasanga ingamba zimwe koko zirimo ziragerageza gukemura ikibazo, ariko ugasanga leta ifite ikibazo cy'uko izicyarimo twita mu ndimi z'amahanga ngo dilema. Hari trade off, hariho leta iri kwibaza ngo none se dukomeze duhangane n'izamuka ry'ibiciro ubukungu busubire inyuma, cyangwa se duhangane no kuzamura ubukungu wenda ibiciro niyo byazamuke na fizari zitwaye. Nanone ugasanga ibiciro bikomeza kuzamuka cyane byangiza ubukungu, ariko nanone witaye gusa kukuvuga ngo reka uhangane n'izamuka ry'ibiciro ubukungu nabwo burahazahari. Ubwo rero leta niyo dilema irimo, usanga ivuga ngo ese dukore
reka tuze kugaruka kuri
ngo zishyize ko mu Sudani ibyo izo mpande zombi izo kuzahura ubukungu n'izo kurwana buhangana n'izamuka ry'ibiki ntabwo ibyo yavuze n'ibyo nanjye ndemeranya nawe nakoze.
Reka tuze kugaruka kuri icyo cyiza ku bukungu, niba icyiza ari ukumanuka kw'ibiciro cyangwa niba ari ukuzamuka kwabyo, ingaruka bifite ku bukungu mu buryo bunonoso. Ariko nyemerera dusubire ku murongo wa telefone twakire Ndayisenga Felix ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze, mwiriwe cyane, uramukije n'umutumiye.
Ego, arakumva, uherereye he?
Ubu ndi muri Congo ariko ndi Murundi. Ego, nagira ngo icyo mvuze ku byerekeye iduka ry'ibiciro mu Burundi.
Nyarutsa.
Muranyumva?
Ego, turakumva, komeza ku gitekerezo cyawe.
Ego, mu Burundi, Burundi ni igihugu kirimo byose, aho ngombe kuvuga amazi, izuba riraka, imvura iragwa. Rero turazi ko ibiciro bijya biraduga by'ibifungurwa, biragaragara yuko abarimyi ubwa mbere bakirima mu buryo bwa kera cyane, barimisha isuka, kandi abarimyi ntibigeze biyongera kuko urwaruka uno munsi rufite ingufu zo gukora ruca rugenda kuronderera mu bindi bihugu ubuzima, kubera aho iwacu i Burundi ubuzima bujyanye n'urwaruka buragoye. Rero ba banyokuru b'imyaka 50-45 ntibafite ubushobozi n'ingufu zo kubandanya bakora kugira ngo ibyo bimbuye bishobore gukwira ababikeneye. Ikindi, uburyo bw'intabire nta bushobozi bafite bwo kugura imborera cyangwa intabire bakoresha, kubera basanzwe bari mu bukene. Aho usanga nk'agafuko k'imborera abagize ngo barakagura k'ibiro 25 usanga bagakoranira ari nk'abantu bane. Biragoye rero ko bimbura agafuko k'ibiro 25 bagakoraniye ari bane, abo n'ababa bashoboye kugira ubuntu. Rero ibyo rero biratuma isi urugero yari ikeneye gutabirwamo itabironka, ibyimbuka bikaca biba bike cyane, ababikeneye bagatara biyongera ku isoko, ibiciro bikaca kuguma bidugwa biduga cyane. Tucokorwa naco ubwa mbere ni leta yoraba mu burimyi ikashira uburyo bwinshi nko mu bijyanye n'ifumbire, ikarosa nk'ifumbire abayikeneye ahambuga abarimyi nko ku buntu, kurya yabigize mu kurosa nk'imitumba amakoperative miliyoni 10 cyane mu gufata izindi ngingo zabaye n'igihugu nko kuvurwa ku buntu kw'abana batarakwiza imyaka 5 cyane kuzarwa ku buntu ku babyeyi. Rero igaheza ikarosa nk'ifumbire abarimyi mbere n'imbuto zirobanuye, gutyo n'imbuto iyongera. Mbere n'abagoronome babyigiye bereka abarimyi ingene bategerezwa kurima, bakanaguriza mbere n'ibiterwa abarimyi bo njabuka amazi abarimyi ahanavuga nk'ikawa, icyayi, kugira ngo abarimyi ubwabo bibagirira akamaro, umusaruro bivuyemo bibagirira akamaro. Gutyo rero ndabona yuko umwenda wo kwiyongera ibyo bugiye neza.
Urakoze.
No, kezaho, murakoze.
Urakoze cyane Felix. Reka twumve na Leonidas Ndayikengurukiye. Leonidas, turakumva.
Kuri radio y'ijwi rya Amerika.
Uherereye he Leonidas? Hanyuma uhita unyarutsa utanga igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe.
Aho mperereye ni ku mutumba wa Kanyaga muri komine Ntega, Provensi Kirundo, hano mu Burundi. Izamuka ry'ibiciro ino mu Burundi naho yabaye ndanse urabye ukuntu ry'ibiciro mu biharage igori ibirayi byose n'amasaka n'umuceri amabuto byogeye mu byabaye akananira bahinga ibiciro byaduze cyane ni kuvuga strato ari isigishiye neza cyane avuga ko Ukraine n'Uburusiya nabyo byatumye ibiciro biduzwa hamwe na covid 19 n'ukuri ndamushimiye cyane kuko icyo kintu yakishiye neza cyane hama rero mutagomanya kubahwa kongera ikibazo kindi kibazo cyangwa ingaruka yabyo ni ukuvuga kugira ngo ibiciro biduzwe byose byatewe n'uko imvura yaguye iteba hanyuma umwimbu uca uraba muke haraho n'abaraje ubusize icyo bitwa imbibe ntibarimye n'ibiyobe byo twe twarimye n'ukuri byose imbuto nta namba twarose umukozi mu ndimiro eka n'ukuri ubu n'ibihumbi bitatu umuha kurima kuva cumi na kuva saa moya gushika saa sitanu ibihumbi bitatu
uti none hari icyo wendaga kubaza rero
halo
wari uvuze uti hari icyo ugiye kubaza
halo
ego wari uvuze uti hari icyo ushaka kubaza noneho
sanabaza uwo mu strato Habyarimana nuko nawe yovugira hejuru kugira ngo leta igabanye ibiciro kuko inzara yokwica abanyagihugu akatuvugira imbere kugira ngo abategetsi babyumve ibiciro bigabanuke urabye n'ukuntu n'inzoga zaduze byose nta na kimwe kitaduze
mukanya turamuha ijambo twumve niba ubwo busabe bwawe hari icyo yabukoraho ariko reka tubanze tujye kwa Ama Rodrigo
yego nyaku
amahoro cyane Ama Rodrigo uherereye hehe
n'amahoro cyane merereye muri leta zunze barabo
yego ni igitekerezo ni ikibazo
jewe niyota ko ari igitekerezo ko mu kivuga mu nyarwanda cyangwa mu kirundi ngo ikiyumviro ari icyo ntabwo ari intererano ikiyumviro mfise ni ku bijyanye n'uko abantu bose ikibazo cy'inzara bagita kuri leta nkaho umengo ibigo bikorwa na leta sinzi nimba hari abakunze gutembera icyo rero dukunze gutembera turakunze kubona mu bihugu bitandukanye haba muri Afurika cyane cyane muri Afurika dufata muri Afurika kuko ariyo kontinano ikiri inyuma mu bijyanye n'iterambere hose ahantu hose uca hose wumva aricyo kimwe uhura n'umunya Ethiopia akubwira ati mvuye muri Ethiopia iyo nzara iwacu kirayica umuntu uhura no mu Nigeria arira uko nyine mugabo nta n'umwe agita kuri guverinoma yabo icyo kibazo ni ikibazo cy'isi yose navuga sikumbure sinzi ko byavuye kuri ingwano ya Ukraine n'Uburusiya sinzi ngo ni covid 19 yavuye byavuye ko ariko ni ikibazo mpuzamakungu icyumviro cyanjye ni icyo gukura mu mutwe abarundi bavuga ngo ibintu ngo ngo ni leta ngo leta igabanye ibiciro ibigabanye gute kandi ari ibintu biri ku isi yose si leta nta ruhara ibifisemo na rumwe ni ibintu nyine biri ku isi yose muganiye hamwe abarundi twama tushaka kubona umenga ibintu byose ni leta atera iki ni leta inzara yazanwe ni leta rero leta ko atari izi biri imvura ko atari ingirane hari ibintu dukwiye gutahura cyane icyo cyumviro cy'uwanje cyo gutahuza abantu yuko ibibazo byose iyo batoza barabishyira kuri leta ari ibintu bitaba biraba leta ari ibibazo byose
Amand Rodrigo mu burasirazuba bwo hagati turagushimye cyane kandi twinezejwe nuko mukurikira ku ijwi rya Amerika mugire umunsi mwiza
turabashimiye cyane mu gusa mbere umunsi mwiza n'akazi keza
Bwana Habyarimana rero tugaruki wawe humvise ibitekerezo bya Leonidas Ndayikengurukiye Felix Ndayisenga Amand Rodrigo bamwe bagushimye uburyo wasobanuye abandi bati abarimye ntibiyongera urubyiruko rurava mu byaro rujya mu mujyi abandi bati guta ibibazo kuri leta ibibazo by'izamuka ry'ibiciro n'ibura ry'ibiribwa bakabishyira kuri leta ati ntabwo ari byo kuri ibyo bari barimo bavuga duhereye kuri iki cy'abarimyi batiyongera cyangwa wenda ne ku kukuvangira wari wakurikiye reka nkureke ugire icyo uvuga ku byo bashyikirije
ndahera ku gitekerezo cya Rodrigo cyane aranagira ngo mbaze namushimire kubera yuko mu by'ukuri
hari ikibazo cy'uko koko hakiri imyumvire y'uko leta ariyo izakemura ibibazo byacu byose dufite, ukumva yuko leta ariyo kamara eta providence. Ibyo bintu byo gutekereza ko leta ariyo izakemura ibibazo byose sibyo cyararenzwe, ntabwo bikibaho, nta naho bikiba. Yego, hari ibihugu bikize ku buryo usanga hari ibibazo byinshi bireba abaturage, usanga ibyo bihugu byabashije gukemura kandi bishoramo imari nyinshi kugira ngo abaturage babeho neza, ariko usanga kuba leta ishobora gufata ibibazo byose by'umuturage ikaba ikabimukemurira, ntabwo ibyo bintu bikibaho. Ntabwo zabona leta ntizabona ubushobozi, ariko uretse n'ibyo ntabwo zabona n'umwanya wo gukora noneho iby'ingenzi bikenewe kugira ngo abantu babeho neza. Kimwe rero mu byo ubwo ndashimira rero Rodrigo wari utanze icyo gitekerezo, ariko kimwe mu byo leta zishobora gukora ni ugushyiraho nk'ubwo uburyo bwiza bwo kugira ngo ibibazo runaka bikemuke. Natanga urugero, wenda nkagaruka ubwo nari mbona gusubiza na Rene Dasi leta igabanya ibiciro niko yari yifunze, ariko leta igiye mu kugabanya ibiciro ahubwo ushobora gusanga noneho ibintu bizambye kurushaho, ugasanga wenda yibishyize hasi ku buryo n'uwashaka gushora imari mu buhinzi ntayishoye, cyangwa se ugasanga noneho wahinze agiye gushyira ibicuruzwa bye ku isoko, umwimbu we ku isoko leta yashyizeho igiciro gitoya, ubutaha ukazavuga ati kubera ko umwimbu ubushize nabanyemo inyungu nkeya, ubutaha ugasanga ntiyongeye gushyira imbaraga mu kugira ngo abone umwimbu cyangwa abone umusaruro. Urumva rero leta hari ibintu ishobora gukora cyangwa hari ibitagomba gukora, ariko ngaruka no ku bitekerezo bya Felipe, kuko biragaragara yuko leta hari ibintu ishobora gukora bigatuma wenda ibibazo twarimo kuvuga ubu ngubu byiyongera, byo kwiyongera kw'ibiciro by'ibikomoka ku buhinzi byagabanuka. Hari kimwe cyane cyane nkunze kugarukaho ni uko mu kinyejana cya 2020 kuba tugihingisha ka gasuka, tugihingisha mu by'ukuri tugikora tugishyira imbaraga nyinshi mu buhinzi, ariko imbaraga zitarimo ubwenge zidakoresha ikoranabuhanga biragayitse. Ikintu leta rero ishobora gufasha abantu ni ukubasha kugera ku ikoranabuhanga, kubasha gukoresha imashini zo guhingisha, kubasha kuzibona ku giciro kidahenze, kubasha guhugurwa ku ikoranabuhanga rigezweho ku buhinzi, kugira umwimbu ufatika noneho ku buso buto, ku murima utari munini. Ibyo byose leta ishobora kubikora. Ikintu wenda yavuze gisa naho cyaba kigoranye kuvuga yuko leta yafata nk'amafaranga igaha buri koperative kuri buri muturumba, buri musozi cyangwa se buri kagari, ntabwo byakunda. Kubera iki? Icya mbere, amafaranga leta ntabwo yayabona kubera ko leta ifite byinshi isabwa, kandi hari n'ibiba byihutirwa nk'uburezi, nk'ubuzima n'ibindi n'umutekano. Ariko akenshi ntabwo wizeye ko nayo mafaranga leta iramutse yatanze yazakoreshwa koko ibyo kuzamura umwimbu cyangwa se kuzamura umusaruro. Bityo rero ugasanga noneho iramutse ibikoze cyaba kigamijwe ntabwo cyagerwaho, ugasanga noneho hasowe imbaraga nyinshi mu bintu bitari bugira akamaro. Leta rero ntabwo yabikora, ariko leta ishobora gufasha nko gushora amafaranga muri biriya waguze ifumbire, kubona imbuto y'indobanure, kubona ibikorwa remezo ibikorwa remezo bishobora gufasha abaturage nko kuhira, gukora imihanda neza kugira ngo igihe babonye umwimbu cyangwa umusaruro bawugeze ku masoko bitabagoye, bityo babone n'igiciro cyiza kandi badahenzwe mu kuwugeza ku isoko, hanyuma no kohereza ikintu waguze cyiza cyane cyo gufasha abagoronome bamanuka bakagera hasi mu baturage, nkeka yuko ibyo leta koko yakomeje kubikora no gufasha mbese ibyimburwa byoherezwa hanze cyangwa se umusaruro woherezwa hanze kugira ngo amafaranga nyine akomeze kwinjira mu gihugu. Ibyo koko leta ishobora kubitera n'imbaraga, ariko biracyari inshingano za buri muntu gutekereza niba koko uko arima ubungubu cyangwa uko ahinga ubungubu bihuye n'aho igihe kigeze. Kubona uhinga amasaha cumi n'imwe ahantu wagombye
ndumva wagira ngo ntabwo tukumva neza, sinzi niba umurongo wa telefone ukiriho. Allo? Mutumirwa wacu ndumva ashobora kuba agize ikibazo cya telefone. Reka ariko tunyaruke twakire Birushyabagabo Emmanuel mu gihe bakimushakisha. Birushyabagabo Emmanuel, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze.
Makuru.
Makuru ni meza banywanye banje.
Yego, ikibazo gitekerezo.
Nanjye Birushyabagabo Emmanuel nkamerereye Musanze, nanjye nishimije ikiganiro cyiza kijyanye n'ubukungu bw'akarere k'ibiyaga bigari. Ikigaragara cyo koko turahinga, nubwo rimwe na rimwe duhura n'ikibazo cy'isarura cyangwa se cy'umusaruro tubona mu bihingwa, ugasanga rimwe na rimwe turahura n'ibiza bigiye bitandukanye. Ariko icya mbere cyo gishoboka ni uko twabanza tukagira za radari bishoboka hari zikadufasha gupima ikirere, kugira ngo n'abahinzi bacu bamenye ate se mu gihe runaka tuzagira umuyaga umeze ute, imvura ingana ite, kandi tukamenya no guhinga ku misozi. Ariko nanone mu bijyanye no gucunga umusaruro wavuyemo, ugasanga abantu benshi ntibabyitaho, ntibamenya ati turafata gute umusaruro, ugasanga hamwe bejeje byinshi byabuze abaguzi, abandi babuze nabo babikura, bikaba yuko ubufatanye aricyo kintu cya mbere cyabaho cy'ingenzi. Murakoze cyane, murakarama n'Birushyabagabo Emmanuel Musanze aka Freeman, murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane bwana Birushyabagabo Emmanuel. Reka twakire Amizero Iva. Hello?
Hello?
Ikaze mu kiganiro muri Sanga, unyarutse igitekerezo.
Murakoze cyane, turabakiriye mbere na mbere.
Yagarutse arakumva mu kanya, ndamuha ijambo.
Murakoze. Ikibazo nshaka kubaza, kwagize isosi izamuka y'ibiciro cyane cyane by'ibiribwa ku buryo buteye ubwoba, kuko usanga no mu baturage basa n'abamaze kugira n'ikintu twakwita ngo ni turuma cyangwa kwihahamuka. Aho njye nashaka kubaza umutumirwa, mbese hari ubushakashatsi bakoze babona yuko ibindi bishobora kuzagabanuka cyangwa bizakomeza bizamuke? Icyo ni icya mbere. Ikibazo cya kabiri, ese iyo dufashe ibihugu byo mu biyaga bigari, u Rwanda, Burundi, Congo ndetse n'ibindi, tukabigereranya no ku yindi migabane, aho ibiciro bishobora kuba byarazamutse, ni ikibazo rusange cyangwa ni icyacu? Nicyo twihariye twebwe ubwacu. Murakoze.
Urakoze cyane Mizero Iva. Sinzi niba ku murongo wa telefoni bafite undi mutumirwa. Reka tuve ku mirongo ya telefoni noneho dusubire kwa bwana Habyarimana Strato. Umurongo wawe wari uvuye, ariko ngira ngo noneho uratwumva.
Yego, ndabumva neza.
Ye, reka duhere kuri icyo kibazo, cyangwa se wenda ubanze ucutse igitekerezo wari urimo uvuga, hanyuma noneho tubone kujya ku kibazo cya Mizero Iva avuga ati se ruri hose cyangwa ni iwacu byazambye.
Urakoze cyane. Nari ntangiye rero ndi kuvuga yuko mu by'ukuri leta hari ibintu ishobora kudufasha, yego, ariko usanga inshingano tuyisegereje niyo kudufasha ngo ishyireho uburyo bwiza bwo kugira ngo twirwaneho, ariko ntabwo yadufasha kudukemura ibibazo byose. Ntabwo leta rizaza kuduhingira, ntabwo rizaza kudutekereza uko tugomba guhinga, twagumye natwe kubyibwiriza, wenda ikabitwigisha igashora amafaranga mu kubitwigisha, ariko natwe tugomba kumva yuko twagombye gushyiraho akashi, twagombye kugira uruhara mu ruhare mu kureba uburyo ki ibyo dukora twarushaho kubinoza, tudategereje yuko leta iza kubidukorera. Hari na ngaruka ku murongo na yisanzwe witwa Emmanuel ari kuvuga ati hagomba ubufatanye kugira ngo ikibazo gikemuke. Nibyo koko, nyaka yuko bisaba ubufatanye hagati y'abaturage twebwe ubwacu, hagati y'inzego za leta, kureba ibikwiye gukorwa kugira ngo nyine bikorwe kandi bikorerwe ku gihe, hagati y'abaterankunga murumva ko nk'ibigega by'isi banki y'isi akenshi bisigaye bifite za programu zo gufasha ibihugu guhangana n'ibibazo byihuse cyane nk'ibi ngibi ibibazo bihambaye cyane nk'ibi ngibi uburyo bwihuse inteka y'uko nyine buri wese mu buryo ashoboye yagombye kugira uruhara mu kugira ngo arebe ko iki kibazo cyakemuka. Ikibazo cyiza cya Ivan kiragira kiti ese hari ubushakashatsi bwagaragaza yuko iki kibazo gishobora kuzakemuka? Ivan nakubwira yuko abanditsi barandika umunsi ku wundi, umwe akavuga ibi undi akavuga biriya, bamwe bakavuguruzanya, ariko ikiriho ni uko icyo twakemeza ni uko ibi bikunze kubaho nubwo bibayeho muri ino minsi. Ibi mibare imwe iragaragaza yuko bishobora kuzahinduka mu mezi ari imbere. Uyu mwaka usaba wenda kuzarangira nkurikije ibyo bamwe bavuga, ibyo bamwe bandika, abashakashatsi bamwe bavuga uyu mwaka ushobora kuzarangira wenda bitarakemuka neza, ariko umwaka utaha tuzageza mu kwezi kwa gatandatu ibintu bimwe bishobora kuba byasubiye mu buryo ukurikije ibyo bamwe bavuga. Ubwo nabwo ni mu gihe hatagira ikindi kintu gishobora gutuma byongera gusubira irudubi, kuvuga ibintu bikomeje kugenda nkuko bimeze ubu cyangwa se bikarushaho kuba byiza kurenzaho. Naho ku bijyanye no kuvuga ngo ibiciro ugereranyije n'ahandi, yewe ntagarikwe gusa, hari ibihugu ndetse wenda sinzi niba ibihugu bya Amerika bishobora kugera nko ku bantu baba nko mu bihugu nka Zimbabwe, ibihugu biba abantu baba mu bihugu nka Libani, ibyo bihugu mu by'ukuri byo biranaturenze. Uribuka igihe twavugaga mu Rwanda yuko ibiciro byazamutse wenda na 20 na 20 na kangahe ku ijana, muri ibyo bihugu mvuze bo bavugaga inshuro hafi 300 ku ijana. Urumva rero twebwe iyo bumvise tuvuga ubwo wagira ngo kuri bo bababona turi kwirinda, ariko mu by'ukuri ni ikibazo rusange nk'uko umwe mu bindi bagenzi banjye yigeze kubivuga. Ndagira ngo ni wabivuze ni Rodrigo, ni ikibazo rusange kiri ku isi. Gusa amahirwe tugira uko mu bihugu bimwe na bimwe birimo biragaragara yuko ingamba ziri gufatwa ziri kugenda zitanga umusaruro, ubundi ibiciro bizamuka birazamuka igihe bigera bikazamuka cyane, noneho bikageza ubwo bitongera kuzamuka bigasa naho bikaguma hejuru ariko bitongeye gukomeza kuzamuka, aho niho bita kuri plateau mu ndimi z'amahanga. Ahenshi rero mu bihugu byo hanze usanga gisa n'izamuka ry'ibiciro ryageze kuri plateau. Igikurikira kenshi rero iyo bizageze kuri plateau abasigaye kugenda bigabanuka kagabanuka gahoro gahoro ku buryo bushobora kuzasubira uko byari bisanzwe. Binyeka yuko kubera ko henshi byageze kuri plateau, neka yuko icyo twategereza nuko wenda mu minsi iri imbere bishobora kuzasubira uko byari bisanzwe. Ngira ngo nicyo navuga kubambanjirisha.
Murakoze cyane. Murakoze cyane. Umwanya uragenda utubana mutoya, hari ibyo nanjye nari nateguye kubaza ariko abatwandikiye ni benshi, ndagira ngo tugerageze mu minota itanu isigaye twakire benshi bashoboka, duhereye kuri Iradukunda Emmanuel Ikaze mu kiganiro muri Isanga, uhita utubwira aho uherereye unarasukira ku kibazo cyangwa igitekerezo.
Amazina ni Iradukunda Emmanuel merereye mu Rwanda mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama. Akagari nakarukatsa ku bigendanye n'ibizamuka ry'ibiciro hano mu Rwanda cyangwa cyane hano mu karere duhereremo ka Kicukiro, ibigendanye n'ibiribwa nibyo bintu biri ku isoko bihenze cyane cyane umuceri, ibishyimbo, aho ikiro cy'ibishyimbo gihagaze 1,200 mu gihe ikoveri itari yatera ibiciro byari bigufi cyane. Ariko se twakibagirwa isanganya ryabaye hagati ya Kongo n'u Rwanda, se Uganda n'u Rwanda, aho hose ntahantu twagenaga tugura ibishyimbo ku masoko yaho, amadepo yaturukaga iwabo aza mu Rwanda, ariko ibyo byose byarapfuye kubera izo ntambara zose zagiye zibaho. Ndakeka ari ibyo ngibyo badohora ku bigendanye n'imirire, ibyo kurya nibyo bihenze cyane muri Rwanda.
Urakoze cyane Iradukunda Emmanuel. Tujye kwa Innocent Tuyizere. Innocent Tuyizere, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nanjye mbereye mu Burundi, icyo mfite cyane ikibazo.
Yego.
Icyatumye nyamukuru cyakora tumutumire ashaka kumubaza yuko dufite nga mu Burundi ari ikintu bita amagerenye communautaire bajya batuza ibintu bitandukanye ibintu biriya ya makenga hari nuko twe twubize kumva bavuga iko cyo bajya gushoma shira hamwe afasha mu bintu bitandukanye ama kinyi yamukuna cyo nuko ari ntambara kana kandi bibanye cyose yuko iyo yemavunye mukuru cyane yo bayindi mpavu ipa ku mafaranga gakiro yo bakenye mu gihe cy'amaburi n'ubuga y'ishaka kujya buhanze kuyondera mu gihe kana kandi bibanye cyo cyari cyo
urakoze Innocent Twizere ndibwira ko yari yabivuzeho cyane mu buryo burambuye ariko nanubu aracyahari gana Habyarimana dusigaranye iminota 4 mwanyu tubanye yanga ariko reka ngaruki wawe kugira ngo usubize ibyo bitekerezo unasanuganisha ku mwanzuro w'ikiganiro
murakoze cyane Emmanuel aragira twenda ariko se wenda bibaze mu buryo buziguye aragira ati buri intambara ibiri kubera muri Congo n'umubano na Uganda nawe ugeze kuzama gatatu nta kuntu byarabigizemo uruhare ndemeza ntashidikanya ko nabyo bishobora kubigiramo uruhare kubera yuko uyu mubano hagati y'ibihugu utameze neza ubuhahirane nabwo buragabanuka bikagira ingaruka rero kuri yangano y'ibicuruzwa bishyirwa ku isoko nk'uko nigeze kubivuga kare ubundi hari ukuntu y'ibihugu bibanye neza iyo habaye icyuho abacuruzi bahita banyarukira mu gihugu kibanye cyangwa cy'abaturanyi bagahita bazana ibicuruzwa byo kunganira biri mu gihugu imbere kugira ngo ibikenewe n'abagura cyangwa abahaha biboneke kandi bibonekere igihe iyo rero bitameze gutyo niho hava byazamuka by'ibiciro kubera ko ibiri ku isoko n'ibyo abantu bakeneye biba bitangana nkeka yuko rwose ntabwo twashidikanye ko nabyo bishobora kubigiramo uruhare hanyuma inotsora agira ati ibintu by'amadovize ibintu by'intambara ngira ngo inotsana nabivuzeho kare navuze yuko mu by'ukuri kuba wenda nk'amafaranga yacu muri iki gice agenda atagatira ugeranyije n'amafaranga akomeye yo hanze bishobora gutuma nabyo ibiciro bizamuka ariko ikindi wari wavuze ntumvise neza wari uvuzemo iby'intambara n'impunzi sinzi niba washatse kugaragaza ko nabyo bishobora kuba bigira uruhare mu izamuka ry'ibiciro ariko icyo navuga cyo ni uko kutabana neza kw'ibihugu n'umutekano muke biri mu bituma ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu bwabyo butagenda neza nawe bikabituma ibiciro bizamuka ngira ngo niba hari uwo nibagiye kuvuga cyangwa gusubiza arambabarira iminota bari bampaye ndabona iri kugenda nagira ngo mbashimire kuba mwanteze amatwi kuba n'umwampaye n'umwanya kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo kugira ngo Geoffrey niba nta kintu mbaza nagusubiza umwanya wawe
yewe ahubwo uko mbirora ndumva tuzagusaba kongera kudushakira undi mwanya kuko ibyo nagomba kukubaza urabizi nari navuze yuko ndi buze kukubaza ikiza ni iki ari ukuzamuka kw'ibiciro ari ukumanuka kwabyo ikiza ku bukungu bw'igihugu mu by'ukuri ni iki urumva ibyo hari utubazo twinshi tudashoboye gusubiramo ndumva uzadushakira umwanya tukagaruka reka noneho tugusabe mu munota umwe gusa ugire icyo wavuga kuri insanganyamatsiko hanyuma tukurekure wigendere abaturage babyitwaremo bate leta ikora iki mu munota umwe bwa Habyarimana
murakoze cyane reka mbere ku abaturage birabasaba yuko kubona ko muri iki gihe ibintu bikimeze gutya guhindura imyitwarire no kuvuga ngo si ngombwa yuko rwose ujya ku isoko guhaha ibintu bitari ngombwa ushobora guhaha ibintu biri ngombwa ugahindura uburyo bw'imihahire ugahahira bimwe byinshi kugira ngo ibice bizamuka mu kwezi gutaha nibura uzasange wowe ufite ibyo urya muri uku kwezi wahashye mu kwezi gushize ibiciro bikiri hasi mbese kutiheba ugakomeza ugacunga aho ibintu bigana kandi ugakora cyane kugira ngo uve mu bibazo turi guterwa n'ibi bihe nyine naho kuri leta yo ikibazo kirahari nikomeze nyine yumva abaturage ikomeze irebe aho ishobora gukanda umwotso ibibazo bigakemuka kubera ko hari ahantu henshi hari ingamba nyinshi zagiye zishyirwaho ese zimaze zirabyara umusaruro leta yagombye kuturebera niba koko ziri kugira akamaro yasanga atari ko bimeze igafata izindi ngamba
urakoze cyane bwana Habyarimana tugushimire cyane ko witabira ikiganiro muri isanga dushimira n'abandi baduteze amatwi bose nshimira engineer Cornelius wamfashije ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Ta wamfashije kubagezaho kwakira telefoni zanyu kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mukanya mu makuru saa 12.